wametuachia ngoma, wamekufa wengi wanasema 12 code mbona wametuachia homa, nilipoachia mziki wanalia wengi wanasema 12 code mbona wametuachia boma, nilipoachia noma imekuwa hit, nauliza kwa nini wadada wanaachia hips, nilipoachia neno imebaki slogan mtani, wanatamani nifanye more than kwa sasa, wanapenda niachie nyingi sio mpango, mpango kwa chia zile za msingi, wanatamani niachie ujana ni wulingi, of course yataje mpango tena wa msingi, sio zangu naomba ziniachie mimi niwaachie ninyi, msiniachie ukimwi niachie msingi, mzazi nijenge boma yanu kiniachie chafu basi niachie na foma,
fanye nilo so nipendo lizike na chie nini wale nafurahishe, wanatamani
washikaji wanasema niachie single na iwe double, nipo gado bado natafuta na kuwa gabo, hapo ndipo nilipo ndipo napo pata seza kichwa chia na iwe hardcore, wanasema niachie rap na iwe single, okay nimepata kumbe niachie wimbo die fan wish at least niachie jingle, okay ondoa shaka wanangu mimi niko bingo, wakiuliza vipi mbona tu bless ngoma, waambie 12 code niko Vatican Loma, nikiachia hii inayofuata ni noma, waambie 12 code imesha waka noma, nilipokuwa Malcolm walinita X, nilipoachia mziki walinita X, nilipoachia love pia walinita X, vipi nikeche na hii na wewe utanita X,
fanye nilo so nipendo lizike na chie nini wale nafurahishe, wanatamani ukona natamani hey, wanatamani niwafurahishe, wanatamani
mengi sana, hadi machache tu.